Amahubo 119 verse 1. Babusiswa abaqotha endleleni abahamba ngemithetho kaJehova. Verse 2. Babusiswa abagcina ubufakazi bakhe abamfuna ngenhliziyo yonke. Verse 3. Abangenzi ukungalungi kepha behamba ezindleleni zakhe. Verse 4. Wena usiyalezile ukuba sizigcine ngokwempela. Verse 5. Sengathi singaqondiswa izindlela zami ukuba ngigcine izimiso zakho. Verse 6. Khona ngiyukujabha ngiyakuhlonipha iziyalezo zonke zakho. Verse 7. Ngiyakukubonga ubuqotho benhliziyo lapho ngifunda izahlulelo zakho ezilungileyo. Verse 8. Izimiso zakho ngiyakuzigcina ungangishina kanci. Amahubo 119 verse 9. Insizwe yakuyihlanza kanjani indlela yayo na ngokuqaphela okwezwi lakho. Verse 10. Ngikufunile ngenhliziyo yami yonke, mangingaphambuki emyalweni yakho. Verse 11. Enhlizweni yami ngiyalonda izwi lakho ukuze ngingoni kuwe. Verse 12. Mawubonge wena Jehova ngifundisile imiso zakho. Verse 13. Ngomlomo wami ngimemezele zonke izahlulelo zomlomo wakho. Verse 14. Ngithokoza ngendlela yobufakazi bakho njengemfuyo. Verse 15. Ngiyakuzidla ngeyalezo zakho, ngihloniphe izindlela zakho. Verse 16. Ngiyakuthokoza ngeyimiso zakho, angiyikukhohlwa izwi lakho. Amahubo 119 verse 17. Yenzele okuhle inceku yakho ukuba ngiphile, ngigcine izwi lakho. Verse 18. Vula amehlo ami ukuba ngibone imangaliso zasemthethweni wakho. Verse 19. Ngingumfokazi emhlabeni ungangifihleli imiyalo yakho. Verse 20. Umphefumulo wami waphukile ngokulangazelela njalo izahlulelo zakho. Verse 21. Uyakhuza abazidlayo, abaqalekisiweyo, abaduka emiyalweni yakho. Verse 22. Susa kimi isihlamba sokudelelwa ngokuba ngiyaqaphela ubufakazi bakho. Verse 23. Yebo, izikhulu zihlezi zikhuluma ngami, inceku yakho iyazindla ngezimiso zakho. Verse 24. Ubufakazi bakho buyintokozo yami, bungumluleki wami. Amahubo 119 verse 25. Umphefumulo wami unamathela othulini, ngiphilise ngokwezwi lakho. Verse 26. Ngimemezela izindlela zami wena wangizwa, ngifundise izimiso zakho. Verse 27. Ngiqondise indlela eziyalezo zakho ukuba ngikhulume ngezimangaliso zakho. Verse 28. Umphefumulo wami uyakhala ngosizi, ngivuse ngokwezwi lakho. Verse 29. Susa kimi indlela yamanga, ungiphe ngomusa umthetho wakho. Verse 30. Ngikhethile indlela yeqiniso, izahlulelo zakho ngizibekile phambi kwami. Verse 31. Ngibambelele ebufakazini bakho, ungangijabhisi Jehova. Verse 32. Ngiyakugijima ngendlela yemiyalo yakho ngokuba uyakwandisa inhliziyo yami. Amahubo 119 verse 33. Ngitshengise Jehova indlela yezimiso zakho, ngiyakuyigcina kuze kube sekupheleni. Verse 34. Ngiphe ingqondo kuze ngiqaphele umthetho wakho, ngiwugcine ngenhliziyo yami yonke. Verse 35. Ngihambise endleleni yemiyalo yakho ngokuba ngiyathokoza ngayo. Verse 36. Thobisela inhliziyo yami ebufakazini bakho, kungabi sekuhaheni. Verse 37. Phendula amehlo ami angaboni okuyize, ungiphilise endleleni yakho. Verse 38. Igcwalise encekwini yakho inkulumo yakho eyenza kuba wesatshwe.
Verse 39. Dlulisa isihlamba engisesabayo ngokuba izahlulelo zakho zinhle.
Verse 40. Bheka, ngiyalangazelela iziyalezo zakho, ngiphilise ngokulunga kwakho. Amahubo 119 verse 41. Mawuze kimi umusa wakho Jehova, inhliziyo yakho ngokwezwi lakho. Verse 42. Khona ngiyakumpendula ongithukayo ngokuba ngiyalethemba izwi lakho. Verse 43. ungalisuse emlweni wami ngokupheleleyo izwi leqiniso ngokuba ngiyethemba izahlulelo zakho. Verse 44, khona ngiyakugcina njalo umthetho wakho, yebo kuze kube phakade. Verse 45, ngiyakuhamba endaweni ebanzi ngokuba iyalezo zakho ngiyazifuna. Verse 46, ngiyakukhuluma ngobufakazi bakho phambi kwamakhosi ngingajabi. Verse 47, ngiyakuthokoza ngemiyalo yakho engiyithandileyo. Verse 48, ngiyakuphakamisela izandla zami kuyo imiyalo yakho engiyithandileyo, ngizidle ngeyimiso zakho. Amahubo 119 verse 49, khumbula izwi encekwini yakho owangipha ithemba ngalo. Verse 50, lokhu kuyinduduzo ekuhluphekeni kwami ngokuba izwi lakho lingiphilisile. Verse 51, abazidlayo bangihleka usulu kakhulu, kepha emthethweni wakho angichezuki. Verse 52, ngiyakhumbula izahlulelo zakho zasendulo Jehova, ngiyaduduzeka. Verse 53, ukuvutha kolaka kungibambile ngenxa babi abashiya umthetho wakho. Verse 54, zaba izihlabelelo kimi izimiso zakho endlini yokugogobala kwami. Verse 55, ebusuku ngikhumbula igama lakho Jehova, ngigcina umthetho wakho. Verse 56, lokhu kwaba ngokwami ngoba ngagcina iyalezo zakho. Amahubo 119 verse 57, uJehova uyisabelo sami, ngithi ngiyakugcina amazwi akho. Verse 58, ngincenga ubuso bakho ngenhliziyo yami yonke, yiba nomusa kimi ngokwezwi lakho. Verse 59, ngizindla ngezindlela zami, ngiqondisa izinyawo zami ebufakazini bakho. Verse 60, ngiyashesha, angilibali ukugcina imiyalo yakho. Verse 61, izintambo zababi ziyangizungeza, kepha ngikhohlwa umthetho wakho. Verse 62, phakathi kobusuku ngiyakuvuka ngikubonge ngenxa yezahlulelo zakho ezilungileyo. Verse 63, ngingumngane wabo bonke abakwesabayo abagcina iziyalezo zakho. Verse 64, umhlaba ugcwele umusa wakho Jehova, ngifundise izimiso zakho. Amahubo 119 verse 65, uyenzile inceku yakho okuhle uJehova ngokwezwi lakho. Verse 66, ngifundisa ukuqonda okuhle nokwazi ngokuba ngikholwa imiyalo yakho. Verse 67, ngingakahluphe ngaduka, kepha manje sengiyaligcina izwi lakho. Verse 68, umuhle wena futhi wenza okuhle, ngifundise izimiso zakho. Verse 69, abazidlayo baqamba amanga ngami, ngenhliziyo yonke yami ngiyakugcina iziyalezo zakho. Verse 70, inhliziyo yabo njengamafutha ingezwa lutho, kepha mina ngithokoza ngomthetho wakho. Verse 71, kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde izimiso zakho. Verse 72, umthetho womlomo wakho muhle kunezinkulungwane zegolide nezisiliva. Amahubo 119 verse 73, izandla zakho zingenzile zangibumba, ngiphe ingqondo ukuze ngifunde imiyalo yakho. Verse 74, abakwesaba bayakujabula lapho bengibona ngokuba ngethemba izwi lakho. Verse 75, ngiyazi ukuthi izahlulelo zakho zilungile, nokuthi wangilaya ngokuthembeka. Verse 76, umusa wakho mawube induduze encekwini yakho ngokwezwi lakho. Verse 77, ububele bakho mabuze kimi ukuze ngiphile, ngokuba umthetho wakho uyintokozo yami. Verse 78, abazidlayo mabajabhe ngokuba bangicindezele kungekho sizathu, kepha mina ngiyakuzindla ngeyalezo zakho. Verse 79, mabaphendukele kimi abakwesabayo nabaziyo ubufakazi bakho. Verse 80, inhliziyo yami ayiphelele ezimisweni zakho ukuze ngingajabhi. Amahubo 119 verse 81, umphefumulo wami langazelela insindiso yakho, ngiyalethemba izwi lakho. Verse 82, amehlo ami alangazela izwi lakho, ngithi uyakungiduduza nini na. Verse 83, ngenjengemvaba emsini, izimiso zakho angizikhohlwa. Verse 84. Zingaki izinsuku zenceku yakho uzakubahlulela nina abazingelayo na? Verse 85. Abazidlayo bangimbela imigodi bona abaphambene nomthetho wakho. Verse 86. Yonke imiyalo yakho ithembekile bayangizingela ngamanga ngisize. Verse 87. Bacishe bangiqeda emhlabeni kepha angishiyanga iyalezo zakho. Verse 88. Ngiphilise ngokomusa wakho kuze ngigcine ubufakazi bomlomo wakho. Amahubo 119 verse 89. Kuze kube phakathi Jehova izwi lakho limi liqinile ezulwini. Verse 90. Ezukulwane ngezukulwane ukuthembeka kwakho kukhona wamisa umhlaba usemi. Verse 91. Ngokwezahlulelo zakho kusekhona namuhla ngokuba konke kuyizinceku zakho. Verse 92. Uma umthetho wakho bungesiyo intokozo yami ngabe ngibhubhele ekuhluphekeni kwami. Verse 93. Angiyukukhohlwa kuze kube phakade yalezo zakho ngokuba ungiphilisile ngazo. Verse 94. Ngingowakho ngisindise ngokuba ngiyafuna iyalezo zakho. Verse 95. Ababi bahlabelela ukungibhubhisa, kepha ngiyaqaphela ubufakazi bakho. Verse 96. Ngibonile ukugcina kokuphelela konke, kepha umthetho wakho ubanzi kakhulu. Amahubo 119 verse 97. Ngiyawuthanda umthetho wakho kangaka, usuku lonke ngizindla ngawo. Verse 98. Ngemiyalo yakho ngiyakuhlakanipha kunezitha zami, ngokuba inami kuze kube phakade. Verse 99. Ngiyaqonda kunabo bonke abangifundisayo, ngokuba ngizidla ngobufakazi bakho. Verse 100. Nginokuqonda kunabadala ngokuba ngigcina iyalezo zakho. Verse 101. Ngiyazinqanda izinyawo zami ezindleleni zonke zobubi kuze ngigcine izwi lakho. Verse 102. Ezahlulweni zakho angichezungi ngokuba wena uyangifundisa. Verse 103. Amnandi kangaka amazwi akho ekunambitheni kwami adlula izinyawo semlonyeni wami. Verse 104. Ngeziyazo zakho ngiyathola ukuqonda, ngalokho ngiyazonda zonke izindlela zamanga. Amahubo 119 verse 105. Izwi lakho lisibane enyaweni zami nokukhanya endleleni yami. Verse 106. Ngifungile ukulonda izahlulo zakho ezilungileyo ngakugcina. Verse 107. Ngiyahlupheka kakhulu Jehova, ngiphilise ngokwezwi lakho. Verse 108. Jehova, yamukela iminikelo yesihle umlomo wami, ungifundise izahlulelo zakho. Verse 109. Umphefumulo wami usesandleni sami njalo, nokho umthetho wakho angiwukhohlwa. Verse 110. Ababi bangibekela ugibe, kepha ngiduke iyalezweni zakho. Verse 111. Ngidlile ifa lobufakazi bakho kuze kube phakade, ngokuba kuyintokozo yenhliziyo yami. Verse 112. Ngithobisile inhliziyo yami ukwenza imiso zakho njalo, yebo kuze kube sekuphileni. Amahubo 119 verse 113. Ngiyabazonda abanhliziyo mbili, kepha umthetho wakho ngiyawuthanda. Verse 114. Wena isiphephelo sami nesihlangu sami, ngiyethemba izwi lakho. Verse 115. Sukani kimi nina enenza okubi, ngokuba ngiyakugcina imiyalo kaNkulunkulu wami. Verse 116. Ngiphase ngokwezwi lakho ukuze ngiphile, ngingajabi ngethemba lami. Verse 117. Ngisekele ngize ngisindiswe, ngibheke njalo imiso zakho. Verse 118. Uyabadela bonke abaduka imisweni zakho, ngoba ubuqili babo buyize. Verse 119. Uyabalahla bonke ababi bomhlaba njengendiva, ngalokho ngiyathanda ubufakazi bakho. Verse 120. Inyama yami yathuthumela ngovalo ngawe, ngiyesaba izahlulelo zakho. Amahubo 119 verse 121. ngiyenza ukwahlulela nokulunga unganginikeli kuba abahluphi bami. Verse 122. Mela inceku yakho kube kuhle abazidlayo mabangangicindezeli. Verse 123. Amehlo ami alangazelela insindiso yakho nezukulunga kwakho. Verse 124. Yenza incekuni yakho ngokomusa wakho ungifundise imiso zakho. Verse 125. Ngincekuni yakho ngiphe ingqondo ukuba ngazi ubufakazi bakho. Verse 126. Kuyisikhathi sikaJehova sokusebenza ngokuba bawenzaze umthetho wakho. Verse 127. Ngalokho ngiyathanda imiyalo yakho kunegolide, yebo kunegolide elicwengekileyo. Verse 128. Ngalokho ngiyavuma ukuthi imiyalo yakho yonke ilungile, ngiyazonda zonke izindlela zamanga. Amahubo 119, verse 129. Ubufakazi babo buyisimangaliso, ngalokho umphefumulo wami uyabugcina. Verse 130. Ukwambula kwamazi akho kuyakhanyisa, yebo kuyabaqondisa abangenalwazi. Verse 131. Ngivula umlomo wami ngikhefuzela ngokuba ngiyalangazelela imiyalo yakho. Verse 132. Bheka kimi ube nomusa kimi njengokufanele abathanda igama lakho. Verse 133. Qinisa izinyathelo zami ezwini lakho makungabusi nobubodwa ububi. Verse 134. Ngihlenge ekuhluphekeni kwabantu ukuze ngigcine iziyalezo zakho. Verse 135. Yikhanyisele inceku yakho ubuso bakho, ngifundise izimiso zakho. Verse 136. Imifula yamanzi yehlele emehlweni ami ngokuba abagcini umthetho wakho. Amahubo 119, verse 137. Wena Jehova ulungile, izahlulelo zakho ziqotho. Verse 138. Uyalezile ubufakazi bakho ngokulunga nokuthembeka okukhulu. Verse 139. Ukushisakala kwami kungidlile ngokuba izisa zami zikhohliwe amazwi akho. Verse 140. Izwi lakho licwebile kakhulu ngalokho inceku yakho iyalithanda. Verse 141. Ngimncane ngitelekile, iyezo zakho angizikhohlwa. Verse 142. Ukulunga kwakho kungukulunga okuphakade, umthetho wakho uyiqiniso. Verse 143. Ukuhlupheka nosizi lungehlele, imiyalo yakho iyintokozo yami. Verse 144. Ukulunga kobufakazi bakho kumphakade, ngiphe ukuqonda ukuba ngiphile. Amahubo 119, verse 145. Ngikhala inhliziyo yami yonke ngizwe Jehova, izimiso zakho ngiyakuzigcina. Verse 146. Ngikhala kuwe ngisindise, ngiyakugcina ubufakazi bakho. Verse 147. Ngiyandulela uvivi lokusa ngikhala, ngiyethemba amazwi akho. Verse 148. Amehlo ami ayandulela imlindo yobusuku ukuba ngizindle ngezwi lakho. Verse 149. Yizwa izwi lami ngokomusa wakho Jehova, ungiphilise ngokwezahlulelo zakho. Verse 150. Bayasondela abalandela ukonakala, bakude nomthetho wakho. Verse 151. Wena Jehova useduze, imiyalo yakho yonke iqiniso. Verse 152. Kudala ngazile ngobufakazi bakho ukuthi ubusekele kuze kube phakade. Amahubo 119, verse 153. Bheka ukuhlupheka kwami, ungikhulule ngokuba angikhohlwa umthetho wakho. Verse 154. Mela indaba yami ungihlenge, ungiphilise ngokwezwi lakho. Verse 155. Ukusindisa kukude nababi ngokuba abafuni imiso zakho. Verse 156. Ububele bakho Jehova bukhulu, ngiphilise ngokwezahlulelo zakho. Verse 157. abangizingelani abayizitha kimi baningi kepha ubufakazi bakho angichezuki. Verse 158, lapho ngibona amambuka ngiyadikibala ngokuba awagcini izwi lakho. Verse 159, bheka ukuthi ngithanda kangaka iziyalezo zakho Jehova, ngiphilise ngokomusa wakho. Verse 160, amazwi akho onke ayiqiniso, zonke izahlulo zakho ezilungileyo zimi kuze kube phakade. Amahubo 119, verse 161, izikhulu ziyangizingela kungekho sizathu, kepha inhliziyo yami yesaba izwi lakho. Verse 162, ngithokoza ngezwi lakho njengokuzuza impango enkulu. Verse 163, amanga ngiyazonda, ngiyawenyanya umthetho wakho, ngiyawuthanda. Verse 164, kasikhombisa ngosuku, ngiyakukudumisa ngezahlulelo zokulunga kwakho. Verse 165, abathanda umthetho wakho banokuthula okukhulu, akukho sikhubekiso kubo. Verse 166, ngiyethemba insindiso yakho Jehova, imiyalo yakho ngiyayenza. Verse 167, umphefumulo wami uyagcina ubufakazi bakho, ngiyabuthanda kakhulu. Verse 168, ngiyagcina iziyalo zakho nobufakazi bakho, ngokuba izindlela zami zonke ziphambi kwakho. Amahubo 119, verse 169, ukukhala kwami kusondele ebusweni bakho Jehova, ngiqondise ngokwezwi lakho. Verse 170, ukuncenga kwami kuze ebusweni bakho, ngihlenge ngokwezwi lakho. Verse 171, umlomo wami uchichime indumiso ngokuba uyangifundisa imiso zakho. Verse 172, ulimi lwami likhulume izwi lakho ngokuba imiyalo yakho yonke ilungile. Verse 173, isandla sakho masibe lusizo kimi ngokuba ngikhethile iziyalezo zakho. Verse 174, ngiyalangazela insindiso yakho Jehova, umthetho wakho uyintokozo yami. Verse 175, umphefulo wami awuphile ukudumise, izahlulelo zakho mazingisize. Verse 176, ngiyaduka njengezimvu ezilahlekileyo, funa inceku yakho ngokuba angikhohlwa imiyalo yakho.